Malkia, Malkia, Malkia. Kukua this fine inakua unfair. And you already know. Yeah, you already know. Malkia, Malkia, Malkia. Nimekutuma text mingi kama mia. Hivi ndio umeni show. Yani umeni ghost. Me, yule mu sexy. Me ni yule mu deadly. You penda kwa na pedi. Wa mama na walevi. Me, yule mu sexy. Hauwezi niseti. Hey, na kauna GD. Kauko na main character energy. Kuki ghostiwa. Ghostika. Tough time never last. Only tough people. Blokiwa, blokika. You're a 10 out of 10 time, yako inafika. Ghostika.
I don't know, why you're wasting time. I am your wasting time. I don't know, why you're wasting.
Ghostika. Bro, shika story. Kumbuka yule dem nilimnogi. Ey, sio njogi. Yule tulipata na gatoi. Uyo shori. So jana nilipata na nambogi. Tuka link na mayengs. Mini nkaingia dance. Nikempata na Pascal Tokori. Ngoja mengine. Tulia kwanza ni kuambie. Masaa nilikatch time alitoa clutch. Ati anashika simu za utile. Huyu de matanira rua. Kila siku nasikia ruma ruma. Hata hajui jina yangu Buddha. Anashinda akiniita Nick Mutuma.
Kighostiwa, ghostika. Tough time never last. Only tough people. Na ukiblokiwa, blokika. You're a 10 out of 10 time, yako inafika. Ukighostiwa, ghostika. Tough time never last, only tough people. Na ukiblokiwa, blokika. You're a 10 out of 10 time, yako inafika.
Ghostika.
Ghostika.